Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibu habulwa alangiridde ng'amaanyi bwagenda okugasa ennyo okwongera okukola enguudo n'ebintu ebirala ebigasiza awamu abantu omuli amalwaliro n'ebyenjigiriza okusinga okusanyusa abantu ssekinnoomu era ab'olubatu. Pulezidenti Museveni alangiridde bw'ati ng'asinziira mu kisaawe ky'essomero lya Kibiito Senior Secondary School mu disitulikiti y'e Bunyangabu mu bendobendo lye Rwenzori bw'abadde ng'awenja akalulu kamukomyawo mu ntebe y'eggwanga addemu akulembere Uganda. Era mu ngeri yamu Museveni agambye nti aludde ng'agamba abantu n'okusingira ddala abakungu ba gavumenti okugasa mu kukola enguudo kyokka bano bo ebintu ne babitwala nga bya muniino wabula kaakati Sipiika wa Paalamenti amusuubizza ng'ensonga y'enguudo bw'agenda okugiteekako ennyo amaanyi kubanga abantu basoomoozebwa nnyo ate naye mwennyini akyerabiddeko n'atuuka n'okugenda mu ddwaliro nga ebinnya bimuviiriddeko okukosebwa mu bulamu bwe.
Like the one on the Fort Portal Road has a delay is because of scattering resources, not prioritizing, touching this, abandoning the guerrilla way of doing things, of doing one thing at a time. So I'm now giving testimony to these people that now our young cadres have learned and appreciated. The speaker, I want to sympathize with the speaker. She's coming from hospital because she was shaken by one of the bad roads, which I liked very much. So when she came back, she said, "Ah, Mze, from now, I will always support your prioritization." Engudo, 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 engudo.
Pulezidenti Museveni era asinzidde mu lukungaana luno lwe lumu n'alagira omuyambi we okusasula ssente ze yali yasuubiza bannaddiini mu kitundu kino okubawa okumaliriza ekkanisa kw'ossa ne ambyulensi ey'eddwaliro lyabwe byonna bikolweko.
Ate status controller hari okulagalusa okutoitotoito kwange nka pulezidenti olira akasente k'ekereziya nkisemeti nagenda kunyegerera akasenta ako akekelezia haru akasenta kanda ka haru usente mtuite mtu chema na vena vlaza mwikare mwahule entegeka za government prime minister azifondele government plans zifondele wa prime minister nka echa security road echo chikoto chikura ganisa sinote pledge it is a plan. Niyo wange nuri obutoito obusente bwa ekereziya hari obusente bundi bagambire ambulance ebyo bikore okukulaganisa kweira. So you people sent us control sort this one out with the chairperson abere nabazi and in one of the prime minister.
Wawula ye Sipiika wa Paalamenti ya Uganda era nga yamyuka ssentebe wa NRM owookubiri Anita Anitya Mungu Nalongo Magogo y'omu kw'abo basoose okwogera mu lukungaana luno era n'asaba abantu b'e Bunyangabo okwewala okulonda abantu baayise bannakigwanyizi nti bano bajja kusoomooza nnyo obukulembeze bw'eggwanga.
But I want to request the people of Uganda, much as the president has brought peace to Uganda, let's maintain that peace. I am hearing the ill-minded people out there saying that on the day of voting we should go to the streets. Going to the streets to see, to do what? We will not allow wicked people to come and misguide our people in Uganda. And the candidate who believes and loves Uganda says, in 100 days I will have removed PDM. Whereas President Museveni is saying, in 100 days I will make sure over 80% of Ugandans have PDM. Isn't that a good thing from the president? Your Excellency, you have a...